nkuko umuryango we wabitangarije ijwi ry'Amerika. Nyakwigendera Faustin Twagiramungu yabyutse ari muzima ariko akumva ananiwe, yaruhutse akikijwe n'umuryango we. Faustin Twagiramungu yabaye ministre w'intebe wa mbere muri leta ya FPR Inkotanyi, yashyizweho mu mwaka w'1994. Jean Baptiste Nkuriyingoma bari kumwe muri iyo leta ari ministre w'itangazamakuru, aravuga icyo azibukira kuri Twagiramungu.
Twagiramungu nzamwibutswa n'ibintu byinshi. Nzamwibutswa n'ibiganiro byiza twagiranye ngewe umuntu wabanye nawe igihe kirekire, kuko uretse umwaka twabanye muri guverinoma najya nkubwire ko twahunganye, tukabana inahangaha mu Bubiligi, tukabana muri iyo myaka yose tumaze mu Bubiligi. Yari umuntu mwiza, ugwa neza, usetsa, ariko rero uretse ibyo ngibyo njye ndabona icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kumwibukiraho ari ubutwari yagize. Ni umuntu wabaye intwari cyane, umuntu wahereye mbere y'uko aba minisitiri w'intebe. Muzi ko Twagiramungu ari umwe mu Banyarwanda basabye ko politiki y'amashyaka menshi yongera kuba mu gihugu. Icyo gihe twari mu ishyaka rimwe rukumbi ryitwaga MLND. Twagiramungu rero ari mu bantu 33 basinye basaba ko amashyaka menshi yongera kwemerwa. Ikindi gikomeye, yabaye umwe mu bavuguruye ishyaka rya MDR. Icyo gihe ntibyari byoroshye kuva mu buryo abaturage bariho bavuga ko bari muri MLND kwemera kuvuga uti ngiye ku opposition ukajya mu ishyaka rya MDR. Ndetse icyo gihe we yari ku isonga rwose ushishikaza abantu, ndumva ari igikorwa gikomeye yakoze. Ikindi rero tutazamibagirwaho ngira ngo ni ukuba uzi ko mu ntambara umuturage bavugaga ko aziranye n'abantu bo muri FPR cyangwa yavuganye nabo, uzi ko bamufungaga mu byitso. Twagiramungu we ari perezida wa MDR yarahagurutse agiye Buruseli avugana n'Inkotanyi na perezida wa FPR, ndetse bagirana amasezerano arasinya aragaruka mu gihugu. Icyo gihe ni ikintu gikomeye cyane, ndetse bamwe bumvaga yagomba gufatwa nk'umwanzi w'igihugu akaba yakwicwa cyangwa agafungwa.
Faustin Twagiramungu yari yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro byaje kugera ku masezerano ya Arusha. Izina rye ryari ryanditse muri ayo masezerano nkuza wa minisitiri w'intebe w'inzibacyuho Noble Marada wari umusirikare w'Inkotanyi icyo gihe. Yibuka Twagiramungu nk'umuntu waranzwe no guhuza Abanyarwanda.
Faustin Twagiramungu, ikintu gikomera cyane muri jyewe mwibukiraho ni ukuba yarahagaze hagati y'igihe cyari gikomeye cyane, aho leta yari iriho mu Rwanda itemeraga Abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u Rwanda babita abanyamahanga. Aravuga ati abo ni impunzi zagiye hanze ziragarutse, tugomba kubakira, kandi ntabwo twagira amahoro tutabakiriye nk'Abanyarwanda. Ati ibi ni ibinyoma byo kubita abanyamahanga, kubita ko ari Abagande ntabwo ari byo, ahubwo ni Abanyarwanda b'impunzi. Tugomba gushaka igisubizo cyahuza Abanyarwanda bose muri rusange. Ayo ni amagambo yakoresheje mu gihe yari ari mu bubasha bwo kuyobora ishyaka yayoboraga. Yabigiriyemo ibibazo byinshi cyane, leta yari icyo gihe nayo iramubangamira, ariko yakomeje gutsimbarara ko atareba ubwoko ahubwo areba Abanyarwanda. Igihe nandi umunyarwanda yari itarabaho yingiye leta y'uyu munsi ivuga.
Faustin Twagiramungu yumvikanye kenshi ku maradiyo mpuzamahanga avuga imigendekere ya politiki yo mu Rwanda. Yakunze kumvikana mu kiganiro Imvo n'Imvano kuri BBC kimwe n'abandi banyapolitiki bakuru b'u Rwanda. Ali Yusuf Mugenzi baganiriye aramwibuka nk'umunyakuri.
Venusi mu biganiro je nakoranye n'abanyapolitiki b'u Rwanda navuga ko Twagiramungu yari umugabo uvugisha ukuri waharaniye ukuri kugeza yitabye Imana n'umuntu uhagaze ku kuri. Ndibuka umunsi Adida turi mu kiganiro arizwa n'abantu be bishwe muri Jenoside Faust yatakaje abantu barenga 40 azira bazize imikorere yo kuvugisha ukuri kuko atuvikanaga icyo gihe na leta yari hari ari ku cyo yashakaga ne demokarasi indacyo haraniraga kandi yitabye Imana haranira demokarasi yari intwari kandi azibukwa mu mateka y'u Rwanda nk'intwari w'umuntu wabandi bavuga ngo ntabwo apfandi ijambo kuko ikintu yemeraga ko ari ukuri Twagiramungu ntabwo yashoboraga guhinduka na gato.
Faustine Twagiramungu wavukiye muri komine Gishoma mu cyahoze ari prefectura ya Cyangugu yabaye mu babyukije ishyaka MDR mu mwaka w'1991 arariyobora kugeza avuye mu Rwanda muri 1995 atabarutse. Yayoboraga ishyaka Rwandan Dream Initiative ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda rikorera mu buhungiro.